size beer. What about?
Ebizibu byenalina byonna byagenda sendowooza kituufu byagenda simanyi oba ndoota abakweyagaliza nabo bagambe simanyi olina bayitirivu naye tasanze mama tasanze ebintu nebitandika bwe biti byebisinga okuvamu ekituufu oyo gosanze ne batamulaba mu kalungi olusi yabeera omutuufu abakuyita malayika bafeeko bikadde kyobuli gwe bakyaye kye bamuyita nze nkugerageranya ku maama nzaala teriya nsingira maama oyo omwana ono banyereketana ebyagaana okusinziira ku mpisa zo nkiraba nti tolinga banaabankudde oli mulungi ayitiridde sulana ku budde siteredde tondeka nga sitegedde kituufu ku luno kondeka tuleeka olinde kalango nti wasse omunzu kuteebereza ekintu ekyo omuwala omulungi kabite kabiite mutuju kati ate ani alikuwolereza ngaosse omunzu omujulizi gw'olinawo
you know, member style.
Olabika bulungi